wewe ni mwamba wangu na ngome yangu, naomba uniongoze na unielekeze. Wewe ni mwamba wangu na ngome yangu, naomba uniongoze na unielekeze.
Wako Bwana nakimbilia usalama, usiniache ni
protection. The Lord is a strong tower, and the righteous run to it, and they are safe.